iteka niwe wambuvunuye mu maboko ya wa muhiji uhorumpiga uwiteka niwe wambuvunuye mu maboko ya wa muhiji uhorumpiga uwo yarazikwa mbonye nk'umuhigo we maza forumu heto we are kuri nyambi ayiboneza mu kicongwa minguranye maza forumu heto we are kuri nyambi ayiboneza mu kicongwa minguranye ndashimira uhoraho wambere ingabo anyingi yo myambi y'umubi niyafata ndashimira uhoraho Bengo anyingi yo myambi y'umubi niyafata Uwiteka wambere Uwiteka wambere kumirongo y'urugamba washinze ibirindiro ku marembo y'ingando yanjye Uwiteka wambere kumirongo y'urugamba washinze ibirindiro ku buzima bwanjye Niwamanye, niwanaye, niwanderanye Manushimwe kuti Yezu ndeka Niwamanye, niwanaye, niwanderanye Manushimwe kuti Yezu ndeka
Jambo nabwiwe na nyiri jambo ho
Umura mwana wanje ndi kumwe nawe
Erega hari jambo nabwiwe na nyiri jambo ho
Umura mwana wanje ndi kumwe nawe
Nanwaro nimwe bacuriye kukurwanya ha
Izagire kigutwara
Nanwaro bacuriye kukurwanya
izagira ikigutwara
guterana ko bazaterana ariko
sinyuza bo bateranyije
bazagutera baturutse mu nzira imwe
batatanyirize mu zirenga zirindwi
Bazagutera baturutse mu nzira imwe
Batatanyirize mu zirenga
zirindwi Niwamanye
Niwanaye
Niwanderanye
Manushimwe kuti Yezu ndeka
Niwamanye
Niwanaye Niwanderanye Manushimwe kuti Yezu ndeka
Manushimwe
Manushimwe kuti Yezu ndeka
Mana waranabaye
Manushimwe kuti Yezu ndeka
Uwiteka
Uwiteka wambere ku mirongo y'urugamba washinze ibirindiro ku marembo y'ingando yanjye Uwiteka wambere ku mirongo y'urugamba washinze ibirindiro ku buzima bwanjye
Uwiteka mana we
Uwiteka wambere
warahabaye
Ushimbe ku marembo y'ingando yanjye
Ushimbe
Uwiteka wambere ku mirongo y'urugamba washinze ibirindiro ku buzima bwanjye Niwamanye, niwanaye, niwanderanye Manushimwe kuti Yezu ndeka
Manushimwe
Manushimwe kuti Yezu ndeka
Manushimwe Ushimwe, ushimwe ba